Yeah. What?
Exclusive to Zayd Hype Mad.
Good morning, afternoon, feeling it, yes, and I'm a shift, check. Hapakani kanyamata, chizamba so.
Ukanipenda umova. Suziva ma presa ni pita moine. Ukanipenda na mova kukamwa. Just mind your own bine. Nisiye ni mvede bwino. Nangushani na soselero. Sila hivi ya koyo. Nisiye ni vele bwino. Nisiye ni vele bwino. Nangushani na soselero. Sila hivi ya koyo. Nisiye ni vele bwino. Munisiye chabendine mwana wabene. Munilekendine chai baby chabene. Ine mulende kafe ine. Nangundale muza pato mulende kafe ine.
Iwe weta isa kuno. Leta kwa chibotolo.
Na makelo masha nepo. Lelo ni mama wobo.
Iwe weta isa kuno. Leta kwa chibotolo. Na makelo masha nepo. Lelo ni mama wobo.
Ukanipenda umoma. Presa ni pita moine. Ukanipenda na mova kukamwa. Just mind your own bine. Nisiye ni mvele bwino. Nangushani na soselero. Sila hivi ya koyo. Nisiye ni mvele bwino.
Nisiye ni mvele bwino. Nangushani na soselero. Sila hivi ya koyo.
Indala mazanga, keep your opinion. Ni fomo ya kausiku till morning. Weekend ni vibala bala. Nidi mukachi mwemwe na gwara gwara. Ukalipila rendi za sala nkumwela. Jigula walwa na kazi awela. Yeye ni konda bobande ibwela. Unaona ponyula sanka tela. Give me B, give me E, another E. Give me R. Alo wete osa waya waya. Ineni funacha yo. Timwela mashoko, pena we celebrate. Tika tika pita kabola beti. Tienda kumaduducha. Moba panzaka kuchilina na kama nomo teti. Bossi kujowa nisho kweza. Baby mama naya nisho kweza. That's why pena ngo ni matizimi. Na chachi phone ni mwela po no press.
Ukanipenda umoma.
Ukanipenda umoma.
Suziva mapresa ni pita moine. Ukanipenda na mova kukamwa. Just mind your own bine. Nisiye ni mvele bwino. Nangushani na soselero. Sila hivi ya koyo. Nisiye ni mvele bwino.
Nisiye ni mvele bwino. Nangushani na soselero.
Sila hivi ya koyo. Nisiye ni mvele bwino. Nangu umbwe ne moi nefyo nava.
Nombaris.
Vyose pa weekend. Okay, we party. Yeah. Tell them what to let you watch out where we party. Yeah. Yeah. All them we got them, we got them, we got them.
Hey.
Mama. Hey. Hey. Gonna for your go on full of
weekend.
Yeah, yeah. Yeah.
Yeah.
All of this are my boss. Yakovina, my boss. Ale desa ma boss, Yakovina ma boss. Ale desa ma boss ale, Yakovina ma boss. Ale desa ma boss ale, Yakovina ma boss. Ah, DJ Dieka Yeka. DJ Flock It. Lady MC. DJ ADX. DJ One Cast. DJ Shipwe Shipwe. Shoni Malani Fanta Mochi Seki. Mamonwa, iya matatu. Eh, boss kateka, boss waba itse. Eh, papa sube, boss kange.
Avena papa, avena papa, avena papa.
Fulama, eh. DJ Rams, DJ Weed.
Exclusive to Zayd Hype Man.
Asante sana to all the DJs.